walali no mama ntubelele intimbelezi khululeka kuwe ngesikhathi sonke sikhululeka kuwe
Mako tauba o ongalali noma.